ngiyathanda noma yini, noma yini. Uyazi ngizokushela noma yini, noma yini. Tell me ngiyathanda noma yini, noma yini. Uyazi ngizokushela noma yini, noma yini. Ntombi uyazi ngikuthanda ngempela yakho ufana njengawe nto. Ubusuku nemini uyazi ngicabanga ngawe nto. Mangibona kujabule imizwa Talunga Pisces, meaning I was a fully business. Tell me, I'm Tana, no my in. No my in. We are some shell and no my name. No my name. Tell me, I'm Tana, no my in. No my in. We are some shell.